kasozi lwa mumeguze abantu natukabya amazika mu byafayo bye yaleke sule mpyerife tuba tukyali kwebya ate natukuba omuggo guno gwayitiridde obunene okufa kw'abasudde nakwo kwajja nga kirooto ku byamuvanga mwene nseemaamiddwa ennyike abanga ekitalo nnyo bassebo ono asaddiza buli omu n'abuna obusonda ne katonda gy'alaze musana twassaawo enkwaso nti muyimbi munnamukimye twalumba n'endagu tumanya awasibusa omusi songa ne bwe mubuuza naye ateekawo kiye ntyabo bayimbi banne bennyini avuluga ekituufu mu kyo n'abalaga ejjembe gundi yeyamuse ng'ensimbi muziwaayo obugenyi otulesa bwaki batagenda kusa geto ina kugana tugenda lwa mpaka mu bulumi yola bano wekinana naye akyaluka muyonta kijja lwa butanwa bwofa n'oleka emiranga abange n'obutadda kyannaku basudde yandikomyewo mbulamu n'awabula ensi eno gavugira aliwo omunno lukuba ku maasa abantu ekibagira kye boogera kutuvumanga amagufa mukomya abayina omusogo byonna ebyo bijjawo lwanfe tetuwa kiseera endowooza ne zifuula ennyimpi walumbe lwakukola kimu nsajja tuwondera atyo bwe tutajja otulasaawa walumbe soowaanya obugenyi otulesa bwaki abatagenda kudda